ushayile quarantine. Ayi angazi intini ngoba imise everything. Ayi baby ngizomtshela nti ngizombona nini. Ngihlushwa
musicatiminati.com.